labda tuzame mchangani kuna kushinda na kufeli yo inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji oh it's unbelievable that we make it this far undeniable we see the promise land from afar and it's so beautiful no they can't touch the fire.
Midnight train to Zion.